Aïe, fun wanga. Aïe, salute. Kwinkabza mekoneni, ngibhuliskefu ngishaye two. Ngisiphonsele ushweleni, asibangene esiteloni. Ibhithi hip hop ayisebenzi, ngiphethe isigubhu esivusa idumbu. Masivuka kunuka intelezi, bathi inkabi ayisekho ithwele umhlabathi ngesifuba. Kodwa umdala akavumanga, ngisathwela irephu ngesifuba. Uvele wanginika ipiki wathi angibagubhela amathuna. Rap my hands like Mike, ikhona okumele athole iqupha. Abanye badisa uZulu, babuye behabiya. Ngamabhasi bayakotela, yimingola ka-Eliya. Abanye balinda inkabi ukuthi ivusa amakheriya. Bayazi ngiza nebhifu mangena bayakhamisa. Bafana nginitshele, nina nikho kuleveli yami. Ngidlala i-442, nina nikho kuleveli yami. Ngistrike ngo-stallion, nosiya kumawing ami. Ulwa uphushisisa uzodeliver ku-9 wami. Ngiyinhlali suthi, ngidlo mrepha ngihlale ngisuthi. Mangena hip-hop ngibamba i-mike ngikuphucu. Ngikabi big magnitude at a different attitude. Ex-Scotty mangiphuma ngine-flow ene-attitude. Ku-hip-hop ngi-King Kong, phethe two ngithi ping-pong. Khuluma kakhulu ngivala umlomo ko-TikTok. But inkabi si-big dog, nina ningishaya ting-tong. Sengaqeda i-flow and play dirty ku-hip-hop. Balinde bewuhalele, inkinga nje bebengiphaphele. Ngasuke ngawukhiphi bese kwanti omahlalele. Zodla ngishiya insalele, mathuba omsebenzi onivulele. I'm the only rapper ne-logbook e-McLaren. Namanje swini indondo best rapper ku-hip-hop. Ningangithulela isigqoko i-McLaren ivula ingqondo. Sidla izamba nelikaponde ebhenki bangibiza ngesibonga. Funga ngisebenza ehlathini ikhwama zami igcwele igodo.
Ma-7 obse namanje Stallion, alithula ibhithi kancane ngiloda igani yami. Kufika ihuzu umaqhuzu kuyashuba shoni kalami. Vele uzu-7 masiphelela shot nakancane. Ebhithini nginenhlizimba ngidlula uma wengani yami. Ngeke nilungele abafana ama-punch kalo. Ngeke nibuye ningabashana uthatha i-chance uyabhoda. Ngintshelile ojika ivile and fast nakhona. Mangifasa inqindi i-GPV ningabafast niyabo. Hayi man, yes, ngishaye zaphansi kwamasi. Ngonishiya nikhalazi la kimi ijoni sobhampa nasi. Lehas ngegasi vula amehlo forecast alasi. Kuba weak njengalo mqondo abafazi bamanje. Bayisusile bapresele i-wrong ibhathini. Hlasele emphakathini ibhubi esiliphumile ehlathini. Ngeke ulunge esitikini kwedini uma ungathini. Punch after punch impika Mayweather no Tyson. Bayagembula laba yimi ngi-own ikhasini. Hleva yakudala ungangibiza ngo-El Pacino. Kasi rap ibhawa la uyifunde kimi uphasini. Wonke umuntu ukopa kimi ngijini yaseklasini.
Asaba jam. Yaqala inkinga maqala kufika bokapatiya bathuzako insizo bayithanda ifika yabhalansisa eclub please ngiyapapatisa mabangatisa siyawakhipha amadoda phansi kweyiketi zomadiya efata fika lalamanika sasanda kufika been a golden boy now we rich boys Knox Modizwa umama mija lama bafika ngivala ngiyakhiya kuvela umhawu uma ngihlala ngegotho kwebhakaniya manake mana Zulu ungangikhuzi vula ibhut kusho ikhush phuza ibhuza abasuzi ngalutho la ngiyabusa bamazwe usophuza ungajubi tawula manluzi ngoba icala ngelisula njebe hip hop ithula akekho zakwenkunzi nami nje ngithenga ngisithule ngisi-reintroduce angifuni ukube zaduma la ku-season scoop esathi must blow up like boom sasesisale muva angijonji I'm a different kind of seller lo mjuluko wabi bawuthenga the WBN sweater ngiyawina mang better when rapping I'm sounding better bengeke ngigcine ngapitch ngi-product ye-pet center baba hold up I'm sending this as a caller to any man asitshele ukuthi ngayimela le collab dala ngalamba kwamanje lempi ngayiphaka thula amadoda amani ifanayo le horse power ma
spili ay ngathama senda sekhlaza abafana bam ningalenzi iphutha lokuzihlaza niqabana nami ngiphaka impi yasenqome nginifunza imbenga nikhothe ngenkunze keqa amathole ngidliza qheqa nina nifolela umlaza abafana bam ifuse nentwana ziyazi slime sigcwele to the brim ngilo mncelo ngeke uwele mase kumele ufike kimi uze ngequpha ngithi ngqim ukhiphe insimbi nqaphe kimi uthi ungizele ngamabhazi kuvalwe ngehlahla kini bathi raza fika two some rapper yenza khipha juba ne thatha zonke mali then phosa mlilo zviva nen like blow for blow your favorites bazongithobela like dinga neng nomlilo unkulunkulu unika usathana mambiba ne spilly on see unruly puff a bar group of favorite rappers into groupies and truly ni rapping devishani style sort yonke into enyenza yi fake ngama china and cool bangivuma kuma feature shoot sekuzoduma izulu namabhinqa seyaspitha selokhu kwaduma uzulu ngibhube selixoshisile ukudala ngimdina uzulu akekho uzonivikela kimi bafana bami nidinga uzulu that's a sharp tongue preaching I swear you owe me big tides brick drip big wave Big tides all turn ghost against the North Coast goats. I swear your boats won't float. I'm from a very nasty seaside.